tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alalbare jiddi lewru uto hitande 2024 sekrabe to bondom hedade hejoji amen dile lendile nyaloma o e mangal mudum fummi chalmini am sanne bismillah modom hedade bismillah modom hedade kabaruji amen di bete hande leedi amen di kana tiide juude mudum sanne dara hebude darnde le milki sambe chalil adnaru allandu majugol kawrte modde be noddirta semaine nationale dum sabbi bini dum non hulitiri wede honji tobe hewbe andande kabaruji bilid e milki sambe chalde ko naru bangal fina tawa mi kalam hala bienal artistique et culturel ngaro waddale liji la region Tombouctou hitande 2025 min yaha mi yidoide le nyaloma hande o e jimobe yimbe hewbe wobe kumani be kabaruji bilide bilki sambe chaldi kabaruji bilide fina tawa koltibe wede kam enka ana landini sanne siminde gal do kawrtal le region waliya be teme tatom chapan tati tatom hodum fu sabbi bini itugol kalsifa jabbito ele mahitiji hodum fu holitiri jinaaji di lehem ngaram bedorade fam ele dossier de la semaine amen yalo mahande o sakara be hidi be don sambe kabaruji dum jogano on bete hande bismillah modon helade dum leedi malindi nyande fu yarta cagal ele imadraji bangal bilki sambe chaldi le adnar allandu satu hor o tawataake lehem jaati le wi honjo tobe hewbe andan be kabaruji bilide e bilki sambe chaldi dum yo sabi ko kabaruji bilide e bilki sambe chaldi ko hewbe mudum la nyaloma hande o fu sukab jokolbe ka nawrta ko bangal mudum e be mimsi do ko kawrte modde be noddirta semaine nationale de la jeunesse semaine nationale ko latona sababu an tewture andude yimbe le kaba andube kabaruji bilide e bilki sambe chaldi habeteno le mudum yimbe hewbe ka nawrta ko bangal mudum ne nyaloma hande o fa kemen famtar anni ko mayrem mayga hebanem do hendo festango Omar Wayole modu samasiko
tagal janginde sukabe jam e dejere kanyeno leedi ndi wori semaine nationale de la jeunesse le on do wattu dubbe jotto sukabe wobe birki sembe chaldi sanne mambi jabi burdan tirede kele tigi gote gonno de dido imadraji o wattu joni o golli dan kani fuditere kasen
ana wori don amara ngado duddu jeedo buguni e dono be nexo ngaji tudde be nonno be hebi andade andi zoran hewo sikaso pibe le lokongaji mogdi bedo fufu jitama sabi kaute
sori jakite sarwu sinke gondo foftere nyaloma hande no holitino leedi malindi worino wide fuditan dido golleji don yafa
wala fi hunde ne winde tewtude usuruji le nukuji yalla hinade am sadaji kawrta jeunesse bongal rafnde na o merbe mbawa fi hewdo dido kalis usuruji ndano tama gouvernement o na hinade dum hono le ko jobbe
thank you le passé
kanko noddete Souleymane Touré inspecteur jeunesse kido tawdaka o do hakkile o wilamu ko kan hollude anniyaji muden lobbi
sekrabe hidibe on bay tuttul hakkilaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen facebook na do konto x mom no dirtano twitter tanium hala mudum jom ko nawri bangal kawrtal fina tawangal be noddirta bienal artistique et culturel Tombouctou kanyo ka holiti wiide ana landini similde dum fa gasam yimbe la jimo fa yotto yimbe wobbe kumani be kabaruji bilidi e kabaruji bilidi e bilki kabaruji bilidi fina tawala nokko o ka holiti wiide ana landini wadde ko waifu yalla ngal do kawrtal ka ana lato sababu wadude ngotu mako kan e jam le lidi amende fa keben famtar anni ko Al Hussein fa hebanem do hendo fetango modu sama seko Omar Wayole
barke ana identan dum bo wiyede abakin alad cisse maire commune Tombouctou holti wiide yalla ngaldo bienal na lato alhani jamar Tombouctou tamondira juude
la bienal ko yowi do fina tawa dum faabo do fina tawa li nokko no yimbelbe fukkani famindirde fa jam e dejere hewte li nokko
jati wili yonki tawede gaddo kawrtal fina tawa no holtiri Hamadou Tandina bindowo
je serai parti
ni be yimbe la gondube lennade ido imadraji on faabot sanne on Tombouctou wordi
Tombouctou
hitande fadde ngaldo kortal won hultibe en hani imadra modo bangal denagu wade yalla bienal gal na feewa kedan chali arbi artiste jimo
onayri bangal silminde hobbe dum wembay kam fi sabide yimbe be fanani ngalure Tombouctou ne no wori konayri bangal denagu hani huntinede hore sanne
soni neddo technique mol wala ko ndonkata deno artiste be hultibe ne landani ngaldo bienal la finatawa Tombouctou 2025 Al Hussein fa hamdidou sutamani gila Tombouctou
tewtudo beydude adadu yimbe ngatobe koyde mu em ele woteji doni faana golleji dido balmo projet of projet mom no dirta association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections fuddi golleji mudum kenya bamako do lewi kanko madame gaku fatoumata male joko ndedo fedde o wi de yimbe egibo ewre jonde mu em waram faabede yella heba talki ko hasindine mudum fa kemen famtar aniko haltan dal tangara do festan Omar Wayole
Oɗo
yomo projet lebbi jeenayi min tawete le nokkule tati. Miɗen gondi e golleji ndi yimɓele faabotoɓe, yimɓele ñunguitiɓɓe, fa keɓa taweɗa yimɓele hanɓe faabede ɓe. Yo wajibi sina tawreɗa talkuru jibinirdu, tawreɗa carte d'identité, carte biométrique. Ɗum waɗi so suudu ministre humnidu kabaru himme e yurmede, kañum humnidu kabaru kuɓeje fa yettu e suudu ministre humnidu kabaru sukaɓe fa no gondi e wattude le hen koyɗe muɗen, famin paabo yimɓele ñunguitiɓe tampuɓe. Ko yaata ujunaji ɗiɗi e temeɗe jetti ñonguitiɗo kañen kañ faabede le oɗo
projet.
Golleji sarugol sukaɓe gabɓe bonandaji le région moftire hitande 2024 ka fuɗɗi. Le wi kanko Mahamadou Banjugo Jawara, kañum woni procureur général près de cour d'appel de Mopti, o holiti wiide yimɓelle capan jeɗɗi en jeenoyen woni garoɓe sarede ɗo e sappo e jeegom lewru utto gawrondu. Anni ko haltani keƴaɗo amen gonɗo le nokku oɗo woni Mahamadou, commineɗo Festan Oumar Wayol.
Il s'agit de la cour d'assises
sarade sukabe e sarade mawbe ko yaata sariyaji chapande nay e tati garta taccede le nokko le dido sariyaji chapande nay e tati anan le hen yimbele gabbe bonandaji mawdi yimbele nangabe wombe juude ban ya fa chapande jidde jeegom chapande jeddon be kafu charama wattu jono gabbe bonandaji le bedo saratebe du sukabe an le hen ko yaata sukabe sappo sukabe gabbe bonandaji warngo hore kanyo ko nande mudum faande le sartebe mawbe chambe sukabe an le hen kala ko nan demu
de cadre d'attentat à la pudeur.
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Mahitiji amem le ñalom hande o ka aya hono lamburo na do kurtunoji dunke andan be ko worbe bidide nedda ko kanyum ka holiti weede an haani ko dum wayte hodum fu sabbi bin itugol kalsifa jabbito e landingol mahitiji fa keben famtare keddem Amadou Adama Amadou Haydara ko banen do hendo Festan Oumar Wayol.
Gaddirta sadakaji muɗe kañe no irirta mayɓe muɗe keɗɗe ɓeɗo yimɓele ko kaali ɗo bamo ko ɗo kañe kuccala faaba muya wonno mumi tipiri caggal le ñalawma hannde o saabi kawrte jenasa waytam waɗama kurtunoji saabi so mayɗo o neɗɗo manom ne andata jaati iɗu naawi mi yihi surɓayɓe rewɓe ɗiɗom ana dudda fa firire naati hakkunde mumen saabi kerem mi yiyay min ka ko ɗum nafata so gonga kanko fodir tanjo gura andanɗo kabaru neɗɗo ako o haali ko laati sababu so kaalisiji kewɗi ana gattele sadakaji mayɓe ɓe
ɗum
laatike rentude so defa luwade chaijiji fa yetto ñandu ko ñamete hoore fuu yo golleji ɗo yimɓe rentanno so waɗano arande ngal ñalawma hannde o balligu takkalle en kañum tam heƴata wajibi kina gatta juuɗe maɗa jiin maɗa sa jiɗɗo daranade kawrte janasa ɗum waytike nokkuyi ɗe fuu koy wona le kawrte sutara tam ɗum matete joom iɗum mate ele si yambere ji fuu le ñalawma hannde
paaboɗa neɗɗo nde ñawi nde ɗum samti wiide a ittan kaali soɓami fa mayi noon kanko pasteur Joseph Camara o hollitiri wiide o wi ko naari bangal ɗati chrétien yakudu wala fuu ko jippinte dow neɗɗo ko wawa
bible
o holliti wiide gulliden e yimɓelle gulloɓe ɗum saabi so janasa yo wakkati mettuɗo hunde fuu hana waɗede ley hem ko hollititta kuyal muinde ko ñamete du wona wajibi wakkati fuu so tawi yimɓe anale galle to ɓilnoɗo e neɗɗo caamuɗo o ɗon du hono rewɓe maɓɓe ana narda faaba
muyen
alsilama ko holliti wiide ɗati nayyi neɗɗo hani nangude soɓami fa ɓattiɗo ɗum iwi aduna caggal ɗiɗo ɗati nayyi e wadde duwawu so neɗɗo hakkillay ko watta le hen kasen fuu ana wawi heɓude junubu noon kanko noddirte Alassane Modi Bo Ba andanɗo kabaru dina alsilama ko hollitiri wiide
lotugol mayɗo o wattande mo bagima ko danejo goto mo o lelloyto e muɗum o juldele makko kañe irude makko ɗon ko dina alsilama ko o holliti landinde yambereji fuu mbawɗe latal sababu yeggintinde neɗɗo garo hawrude e janasa ko haɗa dina alsilama ko ana narda min fuu fati min gaɗa kulleji ƴaɓɓitiɗi yoga e jalliñi goɗɗi an le leydi miɗen ndidu so ɓami fa neɗɗo muure iwi aduna yambereji kewɗi aɓe andon ɗiɗo kabaruji fuu ono mbawi heɓude ɗum eɗo whatsapp o gaɗam oɗo numéro capan jeɗɗi e joyyi capan jeenayyi e jeenayyi capan jeɗɗi e jeegom sappo e jeenayyi nandu on gaɗi nandu o jeehiɗo hello amen facebook o ñoƴƴito ikono amen whatsapp hono no andirɗon ɗon mbawi heɗita ɗiɗo kabaruji fuu mere mere o gaɗam kunafoni e do kunafoni o gaɗam capan o gaɗam 37 2 ngoda chaman 37321 dumere mere no kena tawra don bunnoga e credit card le telephone mo don so njido fa kebon dido kabaroji fanje fe no kude seda yotere amenda na wodi dongo hitande hikka o toboji moodi ana wondi matare mudum dido toboji latike sababu wadde bonandaji le nokkule kewde le dum rawbe le hewbe kanyu en ka wondi wadde golleji mu em be defobe na du njeyobe fayoto fonctionnaire em na du gollobe gese be do rawbe le hono fu watta yelan hebo waddude dido golleji fule wakati dungu titalaji fu hud wondi titalaji fu hudum be gondi fewde mudum le ondo wakati fa kebe famtare anni ko lalesha walati in fayba nendo hen festango mi hore kam wadu sama siko nyalleja Madame Sawadogo kanye Madame Koulibaly yo rewbe idom jodi be Bamako do goto yo fonctionnaire goddo o jeyo wibe do rewbe idom antid sanne jodi mabbe wakati ndungu rentinde golleji gal mabbe kanye golle ko be ngatta
mi anda fu fono min ngatta bangal sukabe jam ani nata le chuda ma di fuf nen haklaji amen joda ki fe o do wattu tobo jidi dunude moto nuku goddo do wala fi hunde yafunde sa ewi wattuji golle di ni nedo na yalta Bete alafu swabe larto chagalma
s'inquiète bankas ana le region banjangara kanye yelemani region kai odo titala goto ana mate urto rewbelbe le wakati tobo dungu ye wakati tiddo sanne juude be do rewbelle gombe dido nukule dum latike rewbel gollobe le gese na do rewbel juudibe le galleji mu em be fuube koliti wiide be jia tiddalaji
Bankasi anno
gabon kaska e wattu to oji di jugite laaji kewdi do ledde jodo de ngoni nawudi jam ana tataji di fuddu to oji fuddi sanne ga yelmarga sobin telaaji kewdi do fuf bangal laawoji njahuji gesede jam na tataji di fuf saato mi jitra ga bombu suka da hinade golle jamedi sa wattu dun no hubinde ledde de tidam tawi di fuf na leppi
le ondo wattu goto fu kajolo ana le region sigaso holtama wiide tomka ana satti sanne ila meji di latke sababu weltinde yimbel hewbe le galleji mu'en gesa maro linukule kewde muti elindiam Suzanne Koulibaly kany woni lami do rawbel ngombe le kreduji le cercle kajolo
ande fela nula nuso do yara siranema
suka be yoga be israel mabbe ngari hultine ka be ngala fuf to mbala sabi ndiam ko be pini ho tawi jamma an tatti di fuf ko burti de o fuf yo ko cuudi kewdi chami gese e dun joli ke ndiam to ni maro jidi ina joli yen jam tan na luni di boni
ko jina na do ka malo datu ni malo di datu ra malo tulla
gotel mudum woni ko mata yoroso analysis ku chala titalla somayaji wakati ndungu bonan laji dati kan haybugol suka be mu em woni ko rawbe le gombe le on do nuku wondi fe de mudum
ta an yuruso ya awsamu nana ay
gado yuruso ga to boy dilati ke sababu saminde ndanki ichudi so ngoma halet somaji di dunati di do wotto goji di so ni to boy tawi nen lawul warde tam famin san ne robe yuruso be na tampi fa jabiti dongal buliji gese e kono de mudum sabu wotto to boji wala fe hunde min
gawo ila mejiri yottini torda rawbe le hewbe le on do region tampudo sanne sabe rafi de nagu titalla ngure rafi bugol ledde de defirta yo yogay titallaji di bedo rewbe le wondi fewde mudum
gaga on tuki cerlaji sa memi ledde de leppi nono kon non dundo bangal charbon e somoyaji ana tiri jatina do hinna golleji mudum katne sabi to boji di fayade lumoji yo jibudo lopale bonidi denno le odo alhali labal na tiri on jetra hinna to boga hale jati cerlaji
titallaji di bedo rewbe le wondi fewde mudum ka timmay faham sabi fedde meteo lede amendi holiti wiide tobo ngoji moodi di ilameji chattudi matete mudum ana doma le lindi le nyalade ngarode edum bawi jokkitaado fa lewru septembre garoondo